Nakula na mayo, tata alinka na fe Nishinchili umwaiche, napansha mwishiva Steady anja fwe kwa nshile patishiva Nalife na mayo, onse bali lubile Nangutwale chula, ena alinsungile Isukululie na kwena wangu nalekele Pia shali shupa kwa nkwe mimekele Shaba pomu nangani, kwesha kwena ndensha Pakusunga mayo, nefi balandensha Kunchitosha mano, bafoya bapi pepa Ndefi funya kwisa, fwa kafe yon pepa
If you believe in yourself, you be alright.
It's gonna be alright.
Bengalepa, nangu mafia bengaleta. If you believe in yourself, you be alright.
It's gonna be alright.
Fika bafe wino winalila. Fika bafe wino.
It's gonna be alright.
Fika bafe wino winalila. Fika bafe wino.
Ndo mfwane chikonko Ndala mumi follow Pita nange nkoko Ketiba njiswile Nangu mpike koko Tabo mfwana noku Baba ni wapoko Ngana lombo kunja Kwa bala kalipoko Ndalile fisali Shala pona poku Chitanjeshe kwefi Fyali kosa koku Elo pakusanga teni keku Fitanga koku Nakulwa lelwala Banjeba na koku Depita mulifi Bambi baba fyeku Depusha lesa Bushe fishi ndalufyanya Muka mpalalisa Na ile ni mwana
Mulu ingale mulu nangu mafia bengale ta
If you believe in yourself you be alright
It's gonna be alright ingale pa nangu mafia bengale ta
If you believe in yourself you be alright
It's gonna be alright
Fika bafe wino winalila Fika bafe wino
It's gonna be alright
Fika bafe wino winalila Fika bafe wino
Shingwa nefi, bambi vale lwala Bambi ni mpofu Banaba nshiwa H penifu Kwa banaba salula na makalipefu Chalo chimo chine fenda kalipefi Tafuka malion seve findu tafichinja Emula ndu nwi na fechinja Tekute mwakwa ndi mbona nalitipwa
Nangu mulu ingale mulu Nangu mafia bengale